Ethiopian furmata rakko siyasa sudanif gam kamifu utulogin degir safedi ummata sudan rattundai kakennitu tau minister imma ala beksesera gamtana afrikas imma yero sudan ilajisun gumi geggesuf kajiru tau umbe kamera gaba samalleskacho amaha jallenetis
wajirri dubbihima ministri danta ala ethiopia harreif sakennen ethiopian nagenya ummata sudanif jabesite hojjechutti fufti jeda Hariro biyoti lamani walta insadi nagdev siyasa kakabufi biyoti olla walin tau kani hubachis ifsikun Sudan vati leder ban jekumsa siyasa ashe mudatin lammi wan Sudan addadumma sani karanagan akka furatanif Ethiopian wamicha gochafi degirsa gocha akka turte yadachise. Ifsatu tawduf kenna mekanarrat gazet esonni gafi adda adda di esaturan. Mana marej e umsa kan Sudan rat gamtan Afrika e jennan furate yada chi Sudan e jennan Ethiopian Sudan rat kabdu malakate e gafi wan iatan ke sa tokoture. Dubiman ministri dan taala Ethiopia obbo nabiat geta chodebi kenanin Ethiopian rakko Afrika fi furmata Afrika bira fidu kopi kabdu agar sifte jadani Sudan rat yada Ethiopian kabdu na ifsan.
Sudanum. የማስታረቅና የማግባባት ሂደት ውስጥ
ደምሳራራ ፊ ወልታሲሱ ሱዳን ከነከሰት ኤርገረኮን ኩን ኡማሜ ጀልቀቤ አከብየ ኦላቶኮት ዮካን አከዱረቴ ሱማ ኢጋድት ዱርሲቴ ቆደሆ ገንቱማ ፊት አምባሳጅርቲ ጀዳን ኢትዮጵያን ደምሰነጋ ሱዳን ከሰት ፈዲን ቀብዱ አባብዩማ ሱዳን ኤክሲሱፍ ገመከሚኒዩ ኢቱሎጊ ሂንጎዲን ቀጀል ፈመረቱን ዳውዳን Buawarin sakabu kan fedi ummata Sudan buuragu daterrat deggersa gochun ittifufti jedan. Umnotin ni jijjira maafi mana mare warana kan Sudan giddutti marin gaggefamu. Finfinne keesatti akka gaggefamu mummicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed bira gafi diyate. Gamlamen fudachu isu sanif sababan malakate gazete sota bira gafi diyate kabroture. Obbo nabiyat getacho debi kennanin. Wanni amma gamlamen gagge sajran furmata warin sakabu gara argamsi sutti kannengesan hoji jal qabbi ta usa ibsani
ngidi he nagar and daraja lai siders full fledged wode hono
ega dimme kun sadarkato kor rogau mari huanun dumauf kesa qab e satti gagge sinu inni jad ittanse kanilala muta ajadan gumi ministeron igad gaggeessuuf jiran inni 68ffaan waxabajjii 12 bara 2011 jechuun roobii borii Finfinnee keessatti gaggeeffama. Kunis haala Sudaan kan yeroo ammaarratti akkasumas dhimma Sudaan kibbaarratti akka fuulleffatu ibsameera. Manni marii hojii raawwachiistu kan gamtaa Afrikaa haala Sudaan keessaa kan ammaarratti waxabajjii 13 bara 2011 Finfinnee keessatti akka wal ga'u. Kunis kan waamame durateessu gamtaa Afrikaa kan taate Masriin ta'uun ibsameera jedha mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.